CKMusicPromos.com.
Diddy, Jabo Lali,
I'm going to chip you on the beat.
Ah, JB KK3B, are you on?
Undo chano ambuye, chani huja safuti na lelo ine. Kondi chano ambuye, chani pasa chakuja na lelo ine. Undo chano ambuye, chani valika safuti na lelo ine.
Yahweh,
hallelujah,
Yahweh,
Yahweh,
hallelujah,
Yahweh,
hallelujah,
Yahweh,
Yahweh.
Tashe pati kondi umani pasa ine. Gani ni tashe,
tashe.
Gani ni tashe,
tashe.
Gani ni tashe pa umoyo umani pasa uyu. Gani ni tashe pa wananga umani pasa ine. Gani ni tashe,
tashe.
Gani ni tashe,
tashe.
Gani ni tashe pati kondi umani pasa ine. Gani ni tashe pati kondi umani pasa ine. Kani ni tashe,
tashe.
Kani ni tashe,
tashe.
Kani ni tashe, pa umoyo umani pasa ine. Kani ni tashe, pa umoyo umani pasa ine. Kani ni tashe,
tashe.
Kani ni tashe,
tashe.
Undo chano ambuye, chani huja safuti na lelo ine. Kondi chano ambuye, chani pasa chakuja na lelo ine. Undo chano ambuye, chani valika safuti na lelo ine.
Yahweh,
hallelujah,
Yahweh,
Yahweh,
hallelujah,
Yahweh,
hallelujah,
Yahweh,
Yahweh,
hallelujah,
Yahweh,
hallelujah, Yahweh.
Creepy, are you one? Ganabu kateku makayandi. Hala nchingirira na kuvaluani. Niri na Yesu satana ni yese. Nine olimba sunga ni kwese. Ine muri Yesu ni nakoela. Olo uwashe puanji sunga ni gamba tule. Yesu wanga ni zamu defenda. Elo dine olimba monga ni yaya tule. Dimula itishili mumfifi. Kya pale chevo leta kwe fiaifi. Hana nipasa wangeri siwa komboka. Ngana li marion senda sombola. Na ine ni paria paria bapalwa. Eicho hey, lion sengu kwa kwa tolo na fialwa.
Tipi kekatipi, are you one? Chani huja safuti na lelo ine. Kondi chano ambuye. Chani pasa chakuja na lelo ine. Undo chano ambuye. Chani valika safuti na lelo ine.
Yahweh,
hallelujah,
Yahweh,
Yahweh,
hallelujah,
Yahweh,
hallelujah,
Yahweh,
Yahweh,
hallelujah,
Yahweh,
hallelujah,
Yahweh,
Yahweh, hallelujah.
Lani muone chifundo chake muline. Lani muone chikondi chake muline. Lani muone. Lani muone. Lani muone chifundo chake muline. Lani muone chikondi chake muline. Lani muone. Lani muone. Lani muone chikondi chake muline. Undo chano ambuye. Chani huja safuti na lelo ine. Kondi chano ambuye. Chani pasa chakuja na lelo ine. Undo chano ambuye. Chani valika safuti na lelo ine.
Yahweh,
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 Big D, Sunshine Records Production, JP on the beat.
I'm got JP on the beat.
CKMusicPromos.com.